You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
Thank you. There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Je te jure, crois pas que je déraisonne. Maculé par ton absence, j'ai l'impression de perdre le sens. Qui dans la grenade du love, je te sens proche la sentence. Mais bébé, écoute, la haine s'empare de mon âme. Pour toi, je vendrai mon âme et vous pouvoir quitter en larmes.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Thank you.
Music non-stop on African Music Mix.
Motobati, Bongo Trasi, Nayo Yoma. Francine yo yomba Sinduka dereva kabla solo yafanya nomba Wenye doti, wenye senti wametunyonya Tupo wapi mbona bongo bado matonya Nipo ndani ya bongo Nishida mpaka umauti Sina sauti Mimi mahututi Kimatachini nimekwama Sina senti Sauti Oh, doenye noti Minaviraka
Bongo na gari, dereva na konda ndo serikali Hii habari, wenye upevu wa fikra mtafakari Na werevu wote muone mbali, nipeni mwisho wa yangu safari Bongo trust, maskini wa kutukwa, ndani ya sayari Mabongo lala wanabari, kwenye bongo trust safari Wachache aspen wengi sigara kali, sio zari Wa Tanzania wengi rumbakali, wamekalia vitofo Wakati dereva merest, kwenye bonge la sofa Ole wenu mnotata kunipa offer Sio kimia umande na sifanani na lofa
Kama bongo bwawa basi lina wengi wadudu Na mwaga hii dawa tusije kufa kibudu Wapi kodi, wapi dhahabu Maswali mengi najiuliza sipati jibu
Motobati bongo trasli na yoyoma Sinduka dereva kabla solo sijafanya noma Senti wametunyonya Tupo wapi mbona bongo bado matonya
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Music Mix on the Voice of America.
Thank you.
keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Thank you. From Niger to Bongo, the African music mix.
A smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Thank you. Yeah, I'm If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
another piece. Chitenge fashion. Aleskida, leskida, oh. Wanchikata, wanchikata, oh. Mumusana, mumusana, oh. Dekela on dekela, oh, oh. Chakalipa, chakalipa, oh. Chapangana kiss. Another piece, chitenge fashion. Aleskida, leskida, oh. Wanchikata, wanchikata, oh. Mumusana, mumusana, oh. Chekela kondekela, oh, oh. Chakalipa, chakalipa, oh. Chaleta na none. Akatambalo busuma.